endwadde ziruma naye omukwano gusingako kwebyo obakafaanyi mukubo gyoyita ngaabagalana batambuddeko babiri naye gw'oli omwosi teriyadda kusiyako baki n'ogezaako weeyogereko o ngaabakuyitako buyisi ey'omukiro n'omulotulo olw'okubaga gwe tolina kuma olusinosula enjala kamere notalya olw'okubaga gwe tolina bita omulala n'agezaako yekube mawulire alaba oba nafuna yaganza abamu ne bafunamu balala bisalirayo ogwo gwe mukwano balinkululira kaliba nawe mukwano balinkululira kaliba nawe mukwano wabuwangazera mpaka bukadde baby balinkululira kaliba nawe mukwano balinkululira kaliba nawe omukwano gwa mama n'omwana ugenda okukulaga o baby ate banga luna mbere nawe ne bweriba mbeera kinza sirikyuka kale boogere naye nze manyi nina enkubo lyenkutte ddungi n'abalokezi kati mukimanye nti bibasaze mwatu aniba mugumu yegwe gwenjagala tebuli kyanne nkyusa omutima kana kamwenyumwenyu kennina ku matama nako gafuna ng'ozzeeko wendi balikululira kaliba nawe mukwano wabuwangazera mpaka bukadde baby balikululira kaliba nawe mukwano balikululira kaliba nawe olichatika kukwata mpola sikuoba obulungi bwo olikitundu ku bulamu bwange
Kariba na uwe.